mali yako. I'm yours baby, hey. Nimechagua kukupenda iwe kwa kuku daga mamrenda bibu na mbichi masiku atakwenda. I'm yours baby. Choyo unaonye madi wakubwa kiumi ni mdogo akili yako kubwa na kama kikuudhi nambie zima nitasema sorry baby najua jinsi ya kusema sorry baby. Kukupenda iwe kwa kuku daga mamrenda bibu na mbichi masiku atakwenda. I'm yours baby. Baby kitenda wili naziona popo mbili. Oh yes baby macho yangu yamekuona wewe. Baby kitenda wili naziona popo mbili. Macho yangu mimi mama yamekuona wewe. For Chopper, Chopper.